You're listening to Love Untold Podcast.
Yes, it's another week. That means tunapata wasaa wa kuzungumza mawili matatu na nyie. How are you guys? Za toka wiki iliyopita. How was your week? Well, mimi nilikuwa na mwezi mzito sana. I'm so grateful kwamba nimeumaliza na I'm fine na Mungu ni mwema. Hi Robin.
Hello.
We missed you.
Yeah, I'm back.
You're back, eh? Ulikuwa?
Nienda kuoa.
Eh, haya bwana. Hongera sana kwa kuoa, brother. Lazima ujinene.
Sijawa wasika kwa sababu chupa ule.
Anakuja ku refute the fallas. Anyway guys, kama kawaida Love Untold Podcast utatupata kwenye platforms zote, tupo Instagram. Link on our bio itakupeleka kwenye episodes zote ambazo unataka kusikia. Jamani, sio lazima unasikiliza new episode. Unaweza ukarudi nyuma kusikiliza episode za nyuma, ukasikiliza tena episode uliyoipenda, ukai-download, ukai-share, all that unaweza ukafanya kabisa. So zile links zitakupeleka Audiomack, itakupeleka Anchor FM, itakupeleka podcast ya Apple. Yaani itakupeleka kila sehemu utakaoona wewe una uwezo wa kuisikilizia huko hadi Google. So yeah, this week jamani wengine tunaingia kwenye majira mapya kwa kidogo mnaweza mkaona direction ya podcast kama inabadilika fulani hivi. Yeah, Robin.
Yes.
Mimi nilikuwa natafakari kitu katika hichi kipindi kizito fulani hivi nilichokuwa nakipitia bwana. Being unapologetic. Shai kusikia hicho kitu.
Yaani kwa mtu ambaye bina okay. Of course, being an apologetic. Yani kwamba sio mtu ambaye una like unajutia. Okay. Yani sijui nielezeje, lakini Kiingereza unajua kina sound poa. Kwamba you don't regret. Kuna watu wengine uombe msamaha, usiombe msamaha, still watakuona tu wewe ni mkosaji. I think the definition yako labda kama ndakuwa nimeeleka, lakini you can help out.
Being unapologetic ni kuwa mtu yule ambaye haujielezei yani. Yani ujaenda mbali sababu kuna apology kwenye hilo neno unapologetic. Yani unajua kuna watu ambao kuna decisions in life tunafanya, kuna vitu in life tunavifanya either katika kumtafuta Mungu au katika issues zetu za maisha za kawaida, lakini tunajikuta most of the times ni lazima tujieleze sana. Kwa nini tunafanya tunachokifanya? Kwa nini tunaenenda vile tunavyoenenda? Yani unajikuta yani unakuwa in a position you always have to explain yourself to people. Mona, yani lazima ujielezeleze. Sasa mimi nilikuwa katika journey ya kwamba I was a people pleaser. Unajua people pleaser. Ukiwa people pleaser ni mtu ambaye unapenda kuridhisha kila mtu. Lakini kadri siku unavyozidi kukua na gundua kwamba you can't actually. Yani huwezi ukawa sawa kwa kila mtu. Impossible. Hata uwe mzuri vipi, wa nafsi, wa roho, wa upendo, wa muonekano, ni lakini hauwezi ukawa hivyo ulivyo kwa kila mtu. Bado other people will still have a perception they have about you. Kuna mtazamo ambao huwezi ukaongoa kwao hata iweje. Sasa growing up being a people pleaser, nilikuwa natamani sana kila ninachokifanya kiwe acknowledged. Unajua baba aone kwamba nimefanya vizuri, ndo nisikie kwamba nimefanya vizuri, au ndo nijue kwamba nimefanya vizuri. Marafiki zangu sasa, yani unajua umeweza ya? Ndo najua kabisa kwamba kumbe nimefanya kitu poa. So nisipopata sasa hiyo feedback, nilikuwa ni mtu ambaye naona kama hakuna nilichokifanya. Umeona, regardless of kile nilichokifanya kama kilikuwa sahihi au kilikuwa kizuri, bado nitaonekana kama yani nitajihisi tu kama au nimekosea, au sijafanya sawa, au nini. Kwa sababu gani? Nilikuwa ni mtu wa kupenda sana kujieleza na maamuzi ambayo ninayo. Umeona, ni lazima nije kwa Robin. Mimi nataka kufahamu, yani kuna tofauti ya kuomba ushauri na tofauti ya kwamba lazima nikuridhishe kwenye maamuzi yangu ndipo na mimi nione kwamba maamuzi hayo yanafaa. So that's the whole thing about being an apologetic. Tunajieleza sana. Najua
sio kwamba yeah, it's ni vibaya unakuta mtu like you, kuna kitu umekisikia labda and it's not true about you, na maybe watu tunatofautiana. Je, ni dhambi mimi kutaka ku clear up the smell ya hiyo issue ambayo imetokea?
Inategemeana ni issue gani brother. Mtu akiamini wewe ni mchawi hata ufanye nini, you cannot change that. Unaweza kaingia hapo kwa unagawa chakula, unagawa michele kwa watu kwa sababu wewe unaamini kwamba they are in need. But the same people unaowasaidia chakula, the same people utakao sema ya kwamba ameona atuue kabisa na mchele wake. Ili tu, so there are things and things you need to clear up. Lakini kuna vitu hautakiwi kuwa very apologetic about them. Kwa mfano, the right decisions that you know, hizi ni right decisions in your life. Sipende sana kujielezea.
Right decision kama?
Right decision. Maamuzi ambayo yatalingana na nini kile Mungu anasema juu ya maisha yako ndo maamuzi sahihi. Umeona?
Kuna scripture pia naipenda. It's from Matthew. Inasema hivi: kwa maana Yohana alikuja akafunga wala hakunywa divai, nao wakasema amepagawa na pepo. Then Jesus came, he was eating, he was doing a lot of stuff, still bado watu wakaongea. Yani ndo nikalileti nikasema, yani unajua sometimes ndo maana hata Yesu kuna maeneo mengine alikuwa yeye huwa hajielezei sana, atakuuliza wewe, yani je wewe unadhani mimi ni nani? Ndo maana kuna maeneo mengine watu wako wanamuuliza, je wewe ni mwana wa Mungu? Then he was like answering them na kuambia, je nyie wasema, like yani unajua zile Yesu alikuwa na majibu yake ambayo like alikuwa anataka sio yeye ajielezee sana, alikuwa anataka matendo yake ajielezee sana, lakini pia alikuwa anataka watu wao ndio wamuelezee sana kuliko yeye kujielezea sana. Yani sometimes ndio maana kuna vitu vingi pia alikuwa anavia void. Unajua Yesu, mimi niliwaza nikasema Yesu hivi angekuwa anamjibu kila mtu. Unajua kuna maswali mengine walikuwa wanamuuliza yalikuwa yani ni
kimtego, yani kabisa wanajua kabisa tutakapomuuliza hapa Yesu ni either tujue anasimamia nini, anasimamia wapi, ili na sisi tuanze kusema kwamba Yesu ni wa kundi hili au Yesu ni wa kundi hili. So Jesus was very smart actually to actually dodge some of the questions. Hata kama yeye ndo alikuwa na majibu, lakini kuna vitu alikuwa anachagua kwa sababu alikuwa si mtu wa kupenda kujielezea pale ambapo hakuna maana. So yeah, it's a very good example. Lakini pia I wanted to say about this thing kwa sababu mimi kuna major moves like the Lord asked me to do about my life. Major big moves ambazo kusema kweli wa kwanza kuniona kwamba I'm crazy for my own family. Unaona, yani kuna vitu vya adab, yani kabisa. Kwao ni vitu ambavyo huenda have it make sense. And I know it's not from a point of view ya kwamba yani wananipinga au wanatamani labda iweje. Ni ile tu ya kwamba yani they believe kwamba they understand what's best for me. Na mimi sasa hivi na mtoto, and I understand that from their point of view kwamba I know what's best for Miracle. Sometimes naona kama nina uwezo wa ku understand what's best for Miracle kuliko Miracle mwenyewe. Lakini je, nini Mungu anasema kuhusu Miracle? You understand? I need to pray and to know that. Ili hata mimi nitakachokuwa namtakia Miracle basi kiambatane na kiendane na vile ambavyo Mungu amenisemesha juu ya huyo mtoto. Umeona? So like unakuta sometimes you are facing criticism kwenye those major moves ambazo Mungu amekuagiza ufanye. Sasa instead of moving forward utabaki stuck kwa ajili ya kujielezea. Na unajua mtu ukijieleza tunajua tu tuna weakness wa kukuhamisha reli. Hivi unajua? Yaani mimi kuna vitu nimejifunza in life kwamba sitaki kujielezea kabisa. Kwa sababu ninaamini katika nilichokisema, ninaamini katika ninachoenda kukifanya. Sawa,
ukimaliza hapo nina mfano mwingine mzuri sana.
Umeona, hebu tupe mfano wako kabla hujausahau.
Maliza kwanza.
Kwa hiyo yani sometimes inakuwa tu ni kwamba they have never actually seen somebody who is attempting to do what you're doing. It's scary. Umeona? Kwa marafiki it can be kwamba yani they are just like almost irritated. Mimi naweza nikasema kwamba hawana movement in their life and you are daring to move? No way. Utakapojielezea lazima tutatafuta namna tukushushe. Unataka kufungua biashara? Sisi toka mwaka tuliomaliza mwaka wetu sisi hamna mtu mwenye biashara. Wewe ndio unataka kufungua hiyo biashara? Biashara hiyo hapa haiwezekani. Why do they say that? Sometimes unaweza ukawa unaelezea kitu kweli ni complex, kitu ambacho ni kizito. Of course unajua kwamba kutakuwa kuna uzito kwenye hicho kitu unachotaka kwenda kukifanya. Lakini kwa sababu your friends have actually never dared to do what you're trying to do, all they know is a negative part of it. Kwa utakapojielezea usi expect kwamba watakuambia kwamba utaweza au utafanikiwa. Why? Because they don't have that daring power ya kufanya kile kitu ambacho wewe unadare kukifanya. So probably they tell you it's a crazy idea na hauwezi kufanikiwa na hauwezi kufanya. Sasa kuna watu aina mbili ambao wengine utasikia haya na kusema kwamba I believe in what I do. In what I want to do. Hata kama kina ugumu, najua kwenye ugumu nita prevail. So I'm still gonna do it. Lakini kwa mtu mwingine, atakata tamaa completely kwa sababu gani, kuna ile people pleasing character alionayo. Kwamba kama wazo langu, mimi kujiridhisha haitoshi. Watakaporidhika na ndugu zangu au na familia yangu au na marafiki zangu au na society yangu, hapo ndipo nitakuwa na uwezo wa kulifanya hili. Hili jambo. Kwa unakuta kuna wengine Mungu aliwapa big moves to do in their lives. Kuna decisions ambazo Mungu aliwaambia wazifanye. Kuna vitu ambavyo watu waliambiwa waviache ili kuweza kufanya kila ambacho Mungu anataka wao wafanye. Lakini kwa sababu tu walikuwa na hiyo people pleasing character, wakawa apologetic, wakaanza kujielezea, kile kitu hakijafanikiwa mpaka kesho. Kimesimama pale pale. Why? Nobody ana nguvu ya kuifanya kwa sababu watu wengine hawajakiafiki.
Nice. Bwana, mfano ambao nataka nitoe, unajua hizi tabia za kujielezelezea zinaanza kukufanya mpaka utoke njia leli. There is this guy kwenye Biblia bwana anaitwa Petro bwana. Petro bwana Yesu alimwambia, utanikana mara tatu. Petro akaenda bwana kule ambako Yesu alipelekwa. Aliulizwa the first question. Then he was like really trying to explain himself, like mimi mtu usimjui, huyu mtu usije kutembea naye. I asked myself, if Petro angekaa kimya, jambo gani lingemkuta bwana Petro? Yani tu ange shut up tu, angesema bwana mimi, au angetoa wakimuuliza swali like he could have left na akaondoka na asiwajibu kabisa. Nikawaza, unajua sometimes kuna vitu vingi kwenye maisha yetu, of course kuna kitu inawezekana umefanya and yani kwa purpose kabisa ulikifanya from the drive inside you. Alafu baadaye inawezekana kisitokee kama vile ambavyo ulitamani kitokee. Watu wakaanza kusema like, si tulikwambia like nini? Ukisha tu take moment ya kwanza kusema, uanze kujiexplain ile safari nzima ulifanyaje mpaka kile kitu kikatokea mpaka ukafanya. Ndipo pale ambapo ulisa umeongea point nzuri kwamba ndo wapo hapo watu huwa wanakubananisha kwenye kona. Kukwambia, no maana sometimes mimi hapa pia na tabia, nilikuwa na hiyo tabia pia. Like to like explain myself so much to a lot of stuff. Leo tu leo nafikiri topic lo mtakatifu ameiongoza. Leo nimefanya kitu cha kiutuzima sana, of course. I won't share it on the podcast. Again, nimefanya kitu kikubwa sana. Leo nimefanya very big move kwenye hii topic. So I think even God wanted this topic kukufikia wewe ambaye unasikiliza Love and Talk podcast right now. Kwa mimi nimependa, by the way. So kuna vijana wengi walitamani sana kufanya kitu different from zile. Unajua kuna familia fulani ni madaktari. So like akitokea mmoja anataka awe different from others, ile tu kuipresent nyumbani, unaelewa maana kuwa crashed out. Like hii familia haijawahi kutokea mtu ambaye anaimba muziki, let's say, au ana act au anafanya vitu. Ukianza tu kujielezea from those stuffs umeumia.
And I'm not saying kwamba hivi vitu tunavyovifanyaga sometimes they're not crazy. They are crazy. Yani I am saying kwamba hivi vitu waga vinakuwa ni crazy. Yani mtu akikuangalia anaona ni cheesy kabisa. Lakini sometimes are you ready to be called crazy for the purpose of being obedient to God? Yani wewe uko tayari dunia ikuite cheesy, lakini ukijua kabisa unafanya kitu cha kimungu. Are you ready? Because these things are oftenly crazy. Yani kuna muda ni vitu ambavyo viko crazy kabisa. Umeona? So like your obedience is more important than people's opinions. Yani utii wako wa nini kile Mungu anasema ndani yako ni muhimu sana 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 kuliko ushauri au mashauri ya sisi watu wengine pembeni. As long as ni Mungu amesema, hebu be confident in what God has said. Ili utekeleze kile Mungu amesema. Kwa sababu at the end of the day, utadaiwa. Umeona? Mungu anapoacha maagizo anamaanisha uyatekeleze. Usipoyatekeleza ukasema baadaye kwamba ilikuwa inapingana na tamaduni zetu sisi. Umeona? Pale kanisani kitu ambacho tujai kukifanya, tuweze tukaanzisha hicho kitu. Au labda sisi familia yetu hatuko hivyo. Au nini. Yaani yote na, I'm not talking about crazy, ile world crazy. Sijasema uanze kwenda usisikilize wazazi unachosema au usisikilize ushauri. Ushauri ni kitu kingine. mimi naongea kuwa unapologetic kwenye yale mambo ambayo Mungu amezungumza na wewe, na unaona kabisa haya ni magumu. Nyamaza kimya jamani. Abraham angemwambia Sara, angemwambia Sara kwamba Mungu amenisemesha mimi nikamchinja Isaka kwa ajili ya sadaka. We all know that wouldn't have happened. Tunajua kabisa zile baraka ambazo, it would have been a very big fight. But why Abraham chose to be unapologetic? Alisema mimi nita, kama ni kuapologize afu kujieleza tutajielezea after the fact. Yeah. Lakini kabla, I'll be obedient to what God is saying. Because I've told you, these things that God sometimes tell us to do, they are crazy. Na ubaya au uzuri ni kwamba, God will never ask you to do something of the ordinary. God will always ever ask you to do something crazy. Can you handle being called crazy long enough for God to do something in your life that your family has never seen before? Narudia hiyo. God will definitely ask you to do something that your family will see as crazy. Can you handle being called crazy long enough for God to do something in your life that your family has never seen before? Yeah? So, hii kakutafakarisha wiki hii. Je, ni kitu gani in your life ambacho unajua kabisa Mungu amejaribu kusema na wewe for some time now? Amekuwa kikuelekeza, amekuwa kikuongoza kwamba mwanangu, nataka ufanye moja, mbili, tatu. Hii kazi ulionayo hii nataka uache. Umeona? Nataka ukatumike kwanza sehemu fulani kwa ajili ya kusaidia huduma za kanisa. Baada ya hapo nitakupatia kazi. Lakini je,
mtu mwingine anaweza kujua labda ya kazi haiwezekani? Nataka niwape mfano. Nilikuwa namsikiliza Dr. Ipiana. Alikuwa anatoa testimony. Yeye ni pure medical doctor. Then he alipata call kutoka kwa Mungu kwamba Mungu akamwambia sitaki ufanye medical issues. I want you to praise uje uniabudu mimi kwenye uimbaji, uwaponye watu kwa njia ya uimbaji. And the guy akaamka kesho asubuhi and akaresign.
That's crazy. Niambie familia Dr. Ipiana. Mungu akibariki, we will have him one day in the podcast. Yeah. Na atuambie how was that? Definitely that's one of the craziest thing unaweza ukafanya. Yaani umesoma miaka mingapi yote ya udaktari? Umepata hicho cheti cha udaktari? Umekwaya. Yaani kwa nini Mungu basi asingemuita alivyokuwa mwaka wa kwanza? Ili a drop out. Wewe nani kama ukakwambia kwamba Mungu anataka nani? Hata Mathayo, mimi nampenda sana Mathayo, brother Robin. Matthew alikuwa ni one of those privileged Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi walikuwa hawaruhusiwi kwa kwenye kitengo kama alichokuepo Matthew. Umeona, hata katika tu kusoma Matthew alikuwa na elimu. Alisoma. Umeona, alikuwa ni mtu wa data na statistics. Hata ukisoma Mathayo utaona kabisa ni mtu wa reference kwa sababu alikuwa msomi kidogo. Umeona, compared to the other mitumes. Lakini Matthew aliacha vyote man. Hivi unajua yeye alitengwa na society kwa sababu gani? Alikuwa na wanyonya wenzie. Meaning kwamba Matthew alikuwa na maisha mazuri, Matthew alikuwa anaishi vizuri, Matthew alikuwa anakula vizuri, Mathayo alikuwa na maisha bomba. Lakini Yesu alivyomuona kwenye ile booth, akamwambia nifuate. Mathayo aliacha ile kazi, aliacha zile pesa, aliacha vyote na kumfuata Mungu. Sometimes bwana, lazima unavyosema kwamba Mungu labda atakuita to do something au kufanya kitu, it's not always something glamorous. Kwa sababu wengi sana waga tunafikirigi ni something beautiful, glamorous. Siku moja tutaongea kuhusu kitabu cha Haggai, I guess. Ni nabii mdogo ambaye Mungu alimfanya apitie ndoa ya kuoa malaya. Umeona? Na adumu naye kwenye ndoa na ampende kama mke. So that he can know how to carry God's message to his people of what they do to him. That was tough, bro. Umeona? Kwa mimi hile story ni courage sana. Nilikuwa nasema hivi, Mungu mimi kwa nini uliruhusu mimi nipitie maisha ya hivi? Unajua maisha ya ku... I keep on saying this because najua watu wengi sana mnapitia hii hali. Kuzalia nyumbani haishi pale. Kuna matokeo after the fact. Utakataliwa mchana, utakataliwa asubuhi, utakataliwa jioni, utakataliwa jioni. Yaani utakuwa ni unaishi maisha ya kukataliwa na watu, na vitu, na mahali, na nini, kwa sababu tu ya kile ambacho ulichokifanya. Si ndio? Ndio. Sasa je, katika hiyo hali, una nguvu ya kusema nitamtumikia Mungu mahali pale aliponiita? kwa watu wengine inaweza ikawa ni kitu ambacho ni kigumu. Umeona? Inaweza ikawa ni kitu ambacho ni crazy. People will call you crazy. Umeona?
So yeah.
Si ndio? Aya guys, so sisi tumefurahi sana leo. Na hiki kitu ambacho tumeshare leo, tunataka wewe mwenyewe pia ukisikiliza ushare na watu wengi zaidi, ili watu wengi zaidi waweze kupona. Hii ni Love and Talk Podcast. Ni sehemu pekee ambayo tunakuja hapa sisi vijana, tunasikiliza yale maagizo ambayo Mungu anatupa, tunataka kushare pamoja, tunataka kudiscuss pamoja, yani tunataka kudo a lot of stuffs pamoja. Kwa hiyo ukiwa una jambo lolote lile ambalo unahitaji kushare na sisi, usisite kabisa kushare na sisi, kuja hapa kuzungumza na sisi, kuendelea kupiga story na sisi. So this is Love and Talk Podcast. Mimi naitwa Robin.
Me naitwa Lisa. See you next time. Bye guys. Be blessed.